celebrate. To banki ganji bana. How about you wear the chaza bet to celebrate? To banki ganji bana.
Diana nipenda cannibal, focus na agenda, sign it though. She can't look at you straight into your eyes, bro. Why? Ju alikulwa na Samiro. Tunachoma ju Nairobi ni bad. Nina bro shinda kwa noma, uyo mwingine ni mad. Baby ni rushie hizo haga za lab. Utadani ni lunch vile waga na grab. Tunakula unga ajab. Ata uweke guard tunafikisha nga jab. Sifo zote kwa Mungu na drugs. Hakuna kombi ni taxi nkanjugu na gat. Naweza bet deni banki ganji. Nimewacha madre imebaki bangi. Ati naweza bet deni banki ganji. Nimewacha madre imebaki bangi.
How about you weza chaza bet to celebrate? To banki ganji bana. How about you weza chaza bet to celebrate? To banki ganji bana.
In case begega it ends. Akili tu ni pesa in a chest. Easy bets ndo zili ni plunge to success. Yes, I'm allergic to unnecessary stress. Nakumbuka nkpiga round ta fiziki tupa. Yes, niko alive but akili imekufa. Weather bet imen change serious life. Kitamba used to be about heinous crimes. Niki bet kwa ngize ni mezi cash. All days za kusota tu mezi patch. Parka, wuzo, jujiro ni mekach. Quit liking me sa zile tu meditach. Hoodrat, bugda, munga wa mamugra. That who black ne munga amedunga. Hating takes a lot of my energy. Si heri tu ni bet, nipate salary.
How about you weza chaza bet to celebrate? To banki ganji bana. How about you weza chaza bet to celebrate? To banki ganji bana.
Kumichini, kumichini, ah. Kumichini, kumichini.
Tuki banki ganji bana.
Kumichini, kumichini, ah. Kumichini, yeah.
Kibangi ganji bana.
Nasikia kuna hate ati saia na ni rate. PTSD ndo my favorite pet. Nili peleka bibi ya jeshi kadet. Me and my team atwezi jam juu ya bread. Na daigoro nimeshiba na silver plate. Wasoro wanashiva ngware till late. Wana fever, ball kam wana mpira. Marasiwa wananita unanyita. Ona vile nimeshika maganji na freestyle. Apana piga nikipanga mirista. Na bamba jua tina kanga Islands. Shikanisha mita piga mristi blister. Ona vile nimeshika maganji na freestyle. Hapana piga nikipanga mirista. Na bamba jua tina kanga Islands. Shikanisha mita piga mristi blister.
How about you weza chaza bet to celebrate? To banki ganji bana. How about you weza chaza bet to celebrate? To banki ganji bana.
Kumichini, kumichini, ah. Kumichini, kumichini.
Tuki banki ganji bana.
Kumichini, kumichini, ah. Kumichini, kumichini.
Tuki banki ganji bana. How about you weza chaza bet to celebrate? To banki ganji bana. How about you weza chaza bet to celebrate? To banki ganji bana.
Kumichini, kumichini, ah. Kumichini, kumichini.
Tuki banki ganji bana.
Kumichini, kumichini, ah. Kumichini, kumichini.
Tuki banki ganji bana.